baddest.
Hello,
Mukwano. Kulooza kubanga wotali emirembe sifune. No, simanyi chichi che wankola kwagala hani akasera kaize nganese muto chankuya. Na kukola wachiri nkubira kukazimu twogere kulooza obulamu bwange butadde kukulesa. Hello Mukwano, nkubira kukasimu. Hello 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 Yeah Mukwano, oba wankola ki ani kubanga wotali bebe so mutima gututu tuja kale nokwagala jangwe nono jentula mabebe kuno kunsi kugezese kukitonde ki Mungu kye yatonda kuba abasigadde wabaleka kwalinga memu obwo bulungi bulina sibulabanga nabalala. Hello Mukwano, nkubira kukasimu. Hello 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 Akasera kaise Mukwano, wenkube simu ngatokwata olumune unya kesi mujena kubanga teiwa omutima gwange oguteka munyo fia baby njagala okimanye tiyegwe gwinjagala byadala you know newe mbatamula kasigino nkalaba kakubire yegwe segwe nsubiramu okusalamu abaana bange. Hello Mukwano, nkubira kukasimu. Hello 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 Baddest, baddest, blah.